limit entertainment DJ Carlos, the champion boy.
DJ Carlos Willa, come again, Willa.
Alumba ardhi akaumba mbingu, akaumba bara mwezi, akaumba nafsi akaumba wivu.
DJ Carlos in the mix.
Akaumba na mapenzi, na kukuacha sizani, siwezi jaribu, mana penzi kwa mzani, umenizidi mahbibu, shika vima usukani, twende taratibu, baada ya tuta baby koleza gia, yeni tam tam kama piti. Na kuita sweetie, arote rote, fundi kwenye kwichi kwichi, shepo vipi, kama lote. Vete cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke, kwenye moyo nimekupa siti. Wendo dereva, so kukwacha o.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy. Higher Limit Entertainment DJ Academy. Contact Carlos
0718-240-834. Kwa kutunge yeah. Tena mikuwa kenduda kitari, na mpatiba halali, kwa naitaka sukari. Alamba na jana nifunga nkasali, nikamuomba jalali, tuepushe madohari ya wanadamu. We mtamtam kama binti, na kuita switi arote rote, fundi kwenye kwichi kwichi, shepo vipi kama lote. Vete cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke, kwenye moyo nimekupa siti. Wendo dereva, so kukwacha bo.
Nazaje, nazaje, nazaje,
mwiza kuhu, kukwacha siwezi.
Nazaje, nazaje,
nazaje,
DJ Carlos in the mix.
Nata wimbo ni kuimbie, so kwa mafumbo kweli mwali nimefollow. Shida ya upendo uko moyoni, natamani kuonyeshe na uonekani. Wema sweetie mahani bani, nimependa kweso kuhafani. Dali, dali sweetie, sweetie, let me dafani nani tu kwichi, kwichi. Kapo imesha noga na tweety, tweety, auta nova size ni fiti, fiti. Akamu unainuka mama, unainama, nyoshe mkoko kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama, kamu unakunja kidogo. Awe, aye, awe baby.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Kifundo cha mwa awe ananja kupenda sunatua awe mile uwezi kujisha uwa akama kengo kata kama nyonga keuwa awe mafuta niku bagate kweza kunwela bilipsi na ulimi usija dengua minuko tamu nipate kwenye pete ni nasi nikupe yote sipimi etina pime dori 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 kwa yako mijandisho makamu dori 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 mana mapenzi popo tata yopo kore dali dali sweet sweetie, sweetie. Let me define it and it's a quichi, quichi. Kapo imesha nuka na tweety, tweety. Auja nova size and fiti, fiti. Akamu unainuka mama, unainama. Nyosha mukoko kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama. Kamu unakunja kidogo. Awe, 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 yeah, yeah, yeah. Awe, yeah, yeah, yeah.
She says my love is original.
Original.
She say it's sweet and digital.
Digital.
My baby, my sweetie, nikupe tuzo mapenzi biti. My darling, my sweetie, kwa zako itani uwa biti. Penzi lipo umbo mraba ya ni sawa, sawa. Usini umize ube nikani vaba nkawa chawa, chawa.
Okay, kiss me baby.
Baby, nobody's on it.
Nobody's on it.
Nikuite sweetie, haumwagi kaunyagoni.
And it's DJ Carlos.
Cheze makida tucheze mdako. Kibaba baba John.
Kibaba John.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Kilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah. My baby,
koroga,
my sweetie,
koroga,
nikupe tuzo mapenzi biti,
koroga,
my darling,
koroga,
my sweetie,
koroga,
wazako itani uwa bibi, penzi lipo umbo mraba ya ni sawa, sawa,
sawa,
usini umize ube nikani vaba nkawa chawa, chawa, chawa.
Okay, kiss me baby.
Mazuka wa ubapu sikoni. Shazo ya tunamka wawili majirani. Totaza maje usoni. Naza kusali noma kwa rabuka. Kikipengele siponi. Misintabake kiwili wili. Na mana leofanya utewe aoni. Kipini metenda kibaya. Au kukubenda lifanya vibaya. Eti nangu sizioni. Mefungasha virago vyoto. Mefunga funga. Umeniacha kwa ubaya. Ila sinabudi kukubali haya. Yani niwe wavicho choroni. Eti anepita mele sindano niwe dunga dunga. Ife kweli darling. Unanipa maumivu mpaka.
DJ Carlos in the mix.
Oh darling. Mwili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali. Umekosa uvumilivu hata. Upenzi lako ghali. Pengine sina chambi ndo menikata. Mweza koroho
bado ina nyuma.
Iwe jamziko mzito unitwishe.
Roho
ina uma uma mama.
Bado ina nyuma.
Sili sila limebaki mwenyewe.
Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Umesha zima koro boy. Ona kwa peki za udaku wameweka nuta. Sina uzima sito boy. Unitaki katu na mchanga umeputa. Umeweka dhima niko boy. Utakini thubutu umeweka tuta. Yamezizima sicho moy. Kisu changu kutu nyama inajivuta. Umeondoka bila kusema sababu ilo kufanya uende. Ungeandika tabarua ningesoma nitake ama nisipende. Hata kama umenichoka ya nyuma ungevuta taswira.
Taswira.
Wakati mbali tumetoka imekuwa jomeweza kuzira.
Kuzira.
Ifi kweli darling. Unanipa maumivu mpaka. Oh darling. Mwili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali. Umekosa uvumilivu hata. Apenzi lako ghali. Pengine sina chambi ndo menikata. Mweza koroho
bado ina nyuma.
Iwe jamziko mzito unitwishe.
Bado ina nyuma.
DJ Carlos in the mix.
This is too sweet to be real, baby. I don't wanna wake up. You give me life, you give me vibe.
Oh,
you be my energy, I can't deny you. Superman, you be my hero. What is love if you know deal?
Body body kato tomoto niki boko. Magadi gadi boga boga choroko. She call me daddy daddy naka pajoto.
My only one. What is love without you, babe? What is love without you, yeah? What is love without you, my baby? What is life without you, baby?
Shepu kakupa na jicho. Wananuna nimepata jiko. Tukilala tucheze na mito kitandani.
What is love if you know they by my side? What is love without you, baby?
Kato tomoto ni kiboko. Magadi gadi mboga mboga choroko. She call me daddy daddy naka pajoto.
My only one. Girl, your life is so sweet, oh.
Dum dum.
So sweet.
Dum dum.
Dum
dum. Dum
dum.
It's DJ Carlos.
No, nilikula kiapo kungoje, ila bado haingia kini. Mana shakula ya mini yawe. Kwa mashogazo nitwacha mafumbo. Ngoja ngoja inaniumiza tumbo. Masiki numesha fata mkumbo. Yani umesepa. Umeziacha swejeza na rundo. Na unaponda yangu fupi nyundo. Etu nangonga tajiri wa vundo. Ndo chanzo menkwepa. Na ima imani itakijengea. Nisikuwaze kwa ubaya. Kwa ubaya. Mana before nilitimia. Leo wefano bandama umepanduka. Labangu inyota imefifia. Wamekuteka weha ya weha. Simanzi menele mea shiringi mepinduka. Kama usiporudi itachelewa. Kupona nitachelewa. Nitachelewa mama.
Nitachelewa. Kupona nitachelewa.
Kupona marathi ya moyo.
Nitachelewa.
Yeah.
Kupona nitachelewa.
Kasi wewe nitena.
Nitachelewa.
Ona.
Kupona nitachelewa.
Nitachelewa mama.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Yeah. Jalibu kujisaulisha ila moyo unagoma, unagoma. Asa kikumbuka zako methali na nahau. Japo nanionesha dharau, moyo hauta kikoma, kukoma. Mwingine stakipenda na usizani kata kusahau. Oh mana, vita penzi lako tapigana. Nikiamini utarudi we changama. Mana siku sawa ujue, kuki kwa nguruwe. Kwa binadamu mchugana. Siku zote ndo naopatana. Ama unapenda minavyo lalama. Sijui nilipokosa ujue, ama lengo unyue. Minajua we langu fungu. Na ima imani itakijengea. Nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia. Leo wefano bandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia. Wamekuteka weha ya weha. Simanzi menele mea shiringi mepinduka. Kama usiporudi
itachelewa. Kupona nitachelewa.
Nitachelewa mama.
Nitachelewa. Kupona nitachelewa.
Kupona marathi ya moyo.
Nitachelewa.
Yeah.
Kupona nitachelewa.
Kwa siwe nitachelewa.
macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema na kupenda.
DJ Carlos in the mix.
Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu kwako sioni. Penzi limetaradadi na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaru, kisima tuitanga, we ubanifukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nishatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one.
Size yangu, yani nalioga soko nawa. Filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, kwako natokaje. Hadi bububu umepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza baba.
Tulivuruge baranga, chimeneza kune nguwa kwa mbaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na vyanda, mambo ya kujizimu wana varu. Nifunge upande kanga, pakujuma we kwaru wa kwa kwaru.
Oh baby, you're my
number one.
You're my one.
You're my number one.
Mapenzi haya gawanyiki, nimepata pumziko.
The champion boy.
Moyo haupapatiki. Naionja pepo ingali nipo duniani.
Duniani.
Nalila leo na kesho, penzi lipo siniani.
Siniani.
Nikunongoneze, neno zuri la mapenzi. Unibembeleze, kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi. Penzi tuteleze, tuteleze uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'll make you
alright. Would you be my wife?
Yes, I'll make you alright.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll make you
alright. Would you be my wife?
Yes, I'll make you alright.
Come on, come on. Kamata kiuno, kamata bag, kamata kichwa kando na beb, kamata kimini chalega lega, mana tashuka chini unanitega. Mama, ya leo kiboko, mwalika nipa nyama kwa kisambu cha koko. Una, umesha toto, na mina leta nyundo ni mkange kokoto. Nasema kamata, kamata, kamatika, kamata, kamata, kamata. Paka chini kamata, 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 kamatika, kamata, kamata,
kamata.
Paka chini kamata, 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 kamatika, kamata, kamata, kamata. Paka chini kamata, 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 kamatika, kamata, kamata, kamata. Pakachini kama
kama gari le vum vum
vum vum.
Mtoto mkali mchum chum
chum chum.
Kiwanga ngali le ngum ngum
ngum.
Nenda kamchinje mbali kwa rum rum. Satwende kamata kama nesakata nyuma kwa bamba taile kinoma.
Tege tata bata fanya unaifatata Zambusi kakata amego Kati kati chini chini
Kamata
Kasi kasi speedy mea shirini
Kamata
Come on na minya nbizi
Kamata
Polisa na shika mwizi
Kamata
Ya leo kiboko Mwalika nipanyama kwa kisambu chakoko Umesha tato Na mina leta nyundo ni mtwange kukato Nasema komati, 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 komati Waka chuni komati, 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 komati Waka chuni komati
Hivi kwa nini nijitutumue na dunia sio makazi Vijine noneno vinisumbue adini shindwe kufanya kazi Mama lisema mkuki kwa nguruwe kuishi na watu kazi Achambia tukane atani uwesha same mzazi ni mzazi Mweze nunaficha naficha mengi ni nayo yaona Kifupi nafunika kombe nikamini kesho nayo siku Mapicha picha mapicha Sidhani kama ntapona Wanangu wa mtani mniombe Ivitani mchana na usiku Kuna watu Na viatu Wanatamani milele wawe wao Ukijituma watasema unashinda na mao Ni kama watu Kumbe ndani Wanarodha chatu Awatosheki na vikubwa vyao Wanatamani ta kidogo chako kiwe chao
Mola nipe ujasiri Kwenye kufanya maamuzi Zidi niko maza akiri Isi nipoteze miruzi
DJ Carlos in the mix
Uniamsha alfajiri Kama jana na juzi Kupata kukosa ni siri na wendo Mungu baba muamuzi Dialo Yeah 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 Yapo ni ngumu kuona
Wapo wasotaka ufanikiwe
Daravua, vitu flani vya kusisimua Chachi ambuwa na vyo ichambua Unipa nina tengate Mikato nika tekate Igande ina tenate Iteleze shwe kwa mate
Yala 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 Yala
Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Kanipania, pania. Na hajataka kuniachia. Kanipania, pania. Na hajataka kuniachia. Kama samaki ulomakia. Uanza kichwa mpaka na kiaya. Na hiyo baserikali. Kijana pele kwe mali Ananifanya silali Siwazi sitafakari
Yala 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 Yala
Squeezy and you picky Ataki kutani skonu zau
DJ Carlos in the mix
Simu ashiki Nakishika Anauliza nani mwenzangu
The champion boy
Mara nakata Mara simu ewani haungei Namaliza focha Anajisi madata Eti amepanda bei Unifanya nonocha hey, hey, Najitumisha meseji Mara mbili mbili anafungua na soma Majibu hayarudi Ila kwa WhatsApp page Zaonyesha tiki mbili Kujifanya jaona Ili mradi kusudi Na kunidhara
Aniringia ringia
Akiniona Anajishebedu
Ananiringia ringia
Hata nikimwita iti anadezi
Squeezy ananiringia ringia
Akijona kusudi kuniumiza,
basi tu
ili mradi kuniliza,
basi tu
anafanya kusudi kuniumiza,
basi tu
ili mradi kuniliza.
Nadharia haina gasu yalisemwaga ya kale, ufurahia kunguru nafuu wakigombana balale, moyo unawaka moto kifu kanchoma maumivu mshale. Enyi malaika mlio juu, shusheni amani tawale.
Na yamaliza madhehebu kusomewa madua, mbolea imekausha mbegu imeshindwa chipua.
Tazama nilompenda kwa sana, leo ana nifanya minalia. Ina maana ndo nimechokwa ama au jana sina fungu kudumia.
Najitumisha message mara mbili mbili anafungua na somo, majibu hayarudi ila kwa WhatsApp page zaonyesha tiki mbili kujifanya jaona, ili mradi kusudi na kunidharau.
Kwa namtoka mfumo ili unipote, kweli mnatumia na picha tena na kunganisha bando ili mitete. No mana vika ukivisa au labda jirudishe jano kajitete.
DJ Carlos in the mix.
Kumbegi mia kimia na chajua, mana unavyo msifiaga kwa insta, na niona kima unagichetu etili kulazimishaga. Unapita umenizima umenibitu, sidhani ataka shakunjaga andita, nisha kupima nmekuhundu ili nisha lipijaga.
Kina marafika sana
mwisho,
lololo yani bora tufanya iwe
mwisho,
tusiendele basi nimeshindwa mie.
Mwisho, mwisho
yani ni bora iwe mwisho,
mwisho, mwisho.
Higher Limit Entertainment DJ Academy. Contact Carlos 0718240834. The Champion Boy.
Maumivu, moyo wangu na maumivu, vidonda. Wewe umepatwa na vifu, penzi limegeuka majivu, nahisi kukonda. Yeah. Eti tufe tuzikwe wote, yani kudhamiria chochote. Nafsi umekatili katili, acha tu nikukimbie. Kuridhisha mana kupa vyote, kweli na udumia chaote. Basi we batili batili, picha zisi mirudie. Oh bebe, ube kimia kimia na chajua, mana unavyo msifiaga kwa insta, na niona kima unajichetu etili kulazimishaga. Unapita umenizima umenibitu, sidhani ataka shakunjaga andita, nisha kupima nmekuhundu na ili lisha lipijaga.
Kuna marefika sana
lololo,
yani bora tufanya iwe
mwisho,
tusiendele basi nimeshindwa mie.
Mwisho, mwisho
yani ni bora iwe
mwisho, mwisho, mwisho.
And your life
eti nimeme
nambisha,
ananambia chumbeza,
chumbeza
tena nikizidisha, ananambia koleza,
koleza
nikitaka kusitisha, ananambia ongeza,
ongeza
japo imethibitishwa ila itampoteza. Ikipata ni bala, ikishuka ndo hatari, asijepata madhara, akaikosa na hali, ladha yake msala,
Dogo.
She
nampa aisukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
sukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
sukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
sukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
Higher Limit Entertainment DJ Academy Contact Carlos 0718240834
Kilianja, ju njasifanyi ajizi Na mjazi aja, ju jana vitanga wizi Baba chanja, baba chanja Chukua vyote chukua Vitafune ganja ganja Chakua maya chakua Ujibusti na karanga Tuliza na kitumbua Ila jiadhari na majanga we Usije ukaugu wa mana
Ikipata ni bala
Naugo
Ikishuka no hatari
Naugo
Asije pata madhara
Naugo
Aka iko sana hali
Naugo
Lata yake msala
Naugo
Shira yaki Zanzibari
Naugo
Na misi mjimi wala Akitaka nampa Aisukari
Nampatia
Aishuga sukari
Nampatia
Sukari
Nampatia
Aishuga sukari
Nampatia
Sukari
Nampatia
Sugar Supari
Nampatia
Sukari
Nampatia Sugar
Supari Ionizer
Nimesadiki awahe Enzi na raha yake Mzigo kwa tenga Mfacho mtu chake Ndenge nimekatwa ngenga Umatemate Najinyenga nyenga Mao 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 tate
Huwaga sioni Ninavyo ipanda milima Ulimi sikioni Mwili wote wanzizima Mwenzenu sioni Macho mawili yote sina Tunaanza jikoni Paka varandani twalindima
Yala 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 Yala
Benzili menisiti ya
Yala yala
Nikubwa
Yala yala
Zito
Yala 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 yala
Higher Limit Entertainment DJ Academy Contact Carlos 0718240834
Tungeza liwa zamani Ningesema benzi togwa Tulinywe kibarazani Tukitafuna maboga Nimekipanda uwani Kipustani cha uweoga Tukishiba biriani Baby tule mboga mboga
Sasa polisi wanini Nikikosa nikamate wewe Mahakama ya nini Nikikosa ni hukumu wewe Penzi chupa la balini Tuligite baby adi tulewe Vinde kesho revya nini Kifaranga unibebewe mwewe
Huwaga sioni Ninavyo ipanda milima Ulimi sikioni Mwili wote wanzizima Mwenzenu sioni Macho mawili yote sina Tunaanza jikoni Paka varandani twalindima
Yala Yala yala
Yala yala
Yala yala
Yala yala
Yala yala
Yala yala
Yala
yala
Yala yala Yala yala Yala yala
Zito
Yala yala Yala
Sito jifanya maproso Kaja kukudanganya kakumbuka before
And it's DJ Carlos
Takupenda paka useme po Kwa kunitangangana I will never let you go Yeah Mtegoni nime na satana boy kwa ukuta Believe me I don't lie Nishacha nasa nimeweka nuka I'm ready to fly
I'm ready to fly with you, baby
Yeah Mengi yasha semo mimi mire player Wana penda tukikombana Leti na kuchesea Rosa wa umetumebaki kidedea Twende tukiongo sana Wawili kama pia
Funja kabati Funja kabati
Fapeneza, nugesha tutoke
Baby funja kabati oe
Komesha, komesha, Aristote
Fanya unaji pinda, pinda, kata Mugongo pinda, pinda, kata Fanya unaji pinda, pinda, kata Mugongo pinda, pinda,
kata It's DJ Carlos
Sana vidi mpo, dimpo Vishimo, shimo, mashavuni Mikononi vipiko, piko Eti kipini kipo, kitovuni Yani nini baki kiwili, wili Na kichwa changu niwe Iwe jependo kwa oliwe pili pili Na utwambula wenyewe Mungu kakumba Mithili ya malaika ya 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 Samaki wa kukunja Chumbani unanyumbulika ya ya Penzi usitie kibanzi kitani umiza ah. Upendo ukawaki tanzi nikaji ninginiza ah.
Ikienda mrama irudishie
Popoa, popoa dodo
Ikikwama kwama isukumie
Popoa, popoa dodo
Tulizana
Tulizana mpenzi Tupendane Tulizana mpenzi Tupendane Tulizana mpenzi Tupendane Tulizana mpenzi Tupendane
Higher Limit Entertainment DJ Carlos The Champion Boy
Naumwa Nina maradhi Nipeleke ni hospitalini Mwenzenu naumwa, moyo umekufa ganzi Nimechoka kunywa kwinini Nice ukicha, nusu taira uchizi Naona kinyaba zongo Niyafaka, ramika ipiga mbizi Ikanipasua ubongo, ubongo Angenambia basi Kisungu Ngempa nafasi Kuliko kutupanga mafungu Nisinga kasi Japo ningumu Pachungu Chanya na hasi Anapangaka mungu Kibatari kazidisha tambi Penzi limelipuka Yanachiti haugopi dhambi Anaruka ruka Moyo kaupiga bambi Umesha teuka Popote anaweka kambi Kutwa na chepuka Yani Wanokutiaka kwa tafadhali na kupenda Wakimaliza shida zao anakwenda Etio nilipotoka nilitenda Kumbe ni waongo
Higher Limit Entertainment DJ Carlos The Champion Boy
Kwenye line, bila bila, shuwaini Kwake nimelewa kama waini, tila lila
Yesi simizi na migegedu, tunagegedu wana
Nilivyo sinajisi, tajiru wa mbegu, na mwonga na mwana
Baba mdenge mama mzalamu, unola kela kurithi Kafunga tenge wali chakaramu, shetani mwana ibirisi
Ipu, uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu Kwenye siku, kuna kirungu,
kirungu.
Usikamate utawaita wazungu
Babu mkuna nazi Tachuta makishi nani Na msuli wa kionko wazi Mambo yote hadharani
Ogogogogo Mtoto anadaka kuli kipa Nunye ni
wabeta
Tena kikata na
ikisa Baby, aja mche saka Unavyo baby Unavyo yoga Baby, aje mchezana Unavyo baby Unavyo yoga
Asa komesha dengu Dengu, baby dengu Dengu, ringa dengu Dengu, deka dengu Dengu wa wakone
DJ Carlos in the mix
Kanifonda la migu Anataka nipite peku Kundu chenju Anifikishe kwetu Tamura da kitungua, rojo ya embe kibanda
Kibanda
Oda
tayari kunengua miuno ya ushubwada nyuma kalisa sambua kafungasha midabwada anavyotafuna mua kakivogoyo dada katoto kamelainika mwana kukapandizi banana na kapeleka kwa mama mama mama
Dangote
kama kuku tokimbi sana kanaibuka kana sama kamuli kana balana lana lana lana
kazote apa mtoto anadaka uri kipa dunia ni
wa beta
tena kikata na ikisa
baby aje mchesa
my coco
umefio baby
my coco
unayo yoka
my coco
leo aonyeshe
my coco
baby aje mchesa
my coco
Your baby,
like
a yoga, like a yoga, like a
yoga, like a yoga, like a yoga, like a yoga, like a yoga, like a yoga, like a yoga, like a yoga, like a yoga,
like DJ Carlos in the mix.
Penzi ni kashona, tenzi na liwaya. Kwenye moyo wako divai liwe sawa Imepwaya
The Champion Boy
Napuliza majivu Mana motosi uo Kooni maumivu Vumbila ludi machoni Ahadi zambivu Zimebaki ndotoni Lile penzi tulivu Leo lipo kikangoni Imeniponza uluma kilungi Kujitwisha kumsaidia Umbeka tobo wa mtungi Maji ananimwagikia Penzi limevuja tena Penzi limevuja tena Penzi limevuja tena Penzi limevuja tena
It's DJ Carlos.
Yeah, wakati wanahanya kugombea kiti. Wanadanganyana na vyozo kuchiti. Mio jicho lipo nyanya nishakula kijiti. Na maguma kipigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela Huko mtani kuna dhiki ndoma na singishi hela Wala navyo vimiliki mafumbwa ndika kwa dera Otu wanataka muziki Mara kumi mwanangwa Cinderella Yeah pendagi makiki Ona nana umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza Di majirani wameanza kunigeza I'm ya teacher Teacher Konde
DJ Carlos in the mix
Teacher Teacher Konde I'm ya teacher Teacher Konde Teacher Teacher Konde
It's DJ Carlos
Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Umziki na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndoma na slingishi hela Wala navyo vimiliki, mafumbwa ndika kwa dera Otu wanataka muziki, mara kumi mwanangwa Cinderella Yeah pendagi makiki, ona nana Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza Umziki na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza I'm ya teacher, a teacher konde Teacher, teacher konde I'm ya teacher, teacher konde
Godora to me like, Godora to me like, Godora to me like, Godora to me like, Godora to me like.
DJ Carlos in the mix.
We wanna party. Foka, we wanna party.
Hey Simba, we wanna party.
Everybody now.
Simba, we wanna party.
Now hey,
Simba get chapeau.
What's up with them?
They call me honey. Only your love can turn me to a madman.
Leo nakutoto, nakutoa kwenu je wangu.
DJ Carlos in the mix.
Nina hamu ya kutoto, kutoa mahali uwe wangu. Basi sema unakuja sangapi ama kwenu mesha katazwa. Saidi kichwa nitamweka wapi na mkongo nisha mpaka saa. Hiyo mitungi ndo usiseme utakuna utasasa. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawi,
amina.
Amunye kupata,
apate.
Ye mwenye kukosa,
akose.
E kuku gani,
meupe.
Asadaka lawi,
amina.
Na mwenye kupata,
apate.
Ye mwenye kukosa,
akose.
A kuku gani, leo nataka kukuto. From Dubai, I wanna take you to Dubai. Here's some lady to do that, do that. I said do that. Oh, pori pori popo. Oh, pori pori popo. Oh, pori pori popo. Oh, pori pori popo. Iyo mitungi ndo usiseme utakuna utasasa. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawi,
amina.
Amunye kupata,
apate.
Ye mwenye kukosa,
akose.
E kuku gani,
mweupe.
Asadaka lawi,
amina.
Na mwenye kupata,
apate.
Ye mwenye kukosa,
akose.
A kuku gani, leo nataka kukuto.
Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
kukutu.